Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou watara to koggi janega fandu hala Mamadou Samassé ko jam nyali sakrabe heribe. Gouvernement o humpiti dabare tortugol le cartal nina yimbele be ngalla yo fuddude nyande 17 octobre yalla tawtobe bamede larmina hibina talki mabbe gilla jun jati ben way ngoyti be kibal mudun. Tortugol lo nokuji minisma goddi kidal di ben sambini basiji kewdi yalla kabar mutugol kaki na wade e le ndenagu dunke en holliti dati dabare yogaji. Li yotere meden on nam parle hande e meman hala nyaw indi kaydu torraji bengu ben bam ko do e kedde lindi rewbe nangundi faminde kuteji mudun di ngun seme ko war yamen hande kikidi Allah bare 17 octobre 2023 bismillah sakram kanyen woni ko lam o humpiti e le communiquer wiide kartal nina hertente be tetobe bamede e golle larmi bam ko do kebal dido talki yu chadele mawde kanon to direton ben le lam tumutu ben yu dido talki di ben hebede hebataki jati e wi jokolbe gonbe tunbe Moussa Malis suko ke jawdo amen gondo to direton won ko hebene kede fay sango Oumar Waygalo e Sita Silibe
sukabe jokolbe hewbe njottibe suudu meri diri alal bare hande yalla be keba ton kaytaaji faabe keba no be natire arme o
ana fota jontere handen medo on nuku bete fu saabe tedgon italki huna fu bilda kon torra mawdo jaati yu hebdere kartal ko nittete kart ni naw watti ole yottigen timmi lafi golidraje laamu on nuku amen do ana tampen amen sanne sab italki fu de laamodo laamu han tewtede gadde golidraje laamu wala le laamorto amen do
suudu meri diri ndu holli tiwiida an andin dido tidallaaji hunde jaati ben gadi noddango foode e gouvernement o tinno beyda ko nayri bangal haggitere laamu Abdoulaye Cissé o jokko dido bo maire direyi
mi mati torraj kewdi sanne hono misali talhuru ko faabto homo fu hewde di carte ko noddere carte ni naw e golleji wawa wadade fey so wala ni taba an jogi cartal ko noddere carte biometrique ma carte civil sarab ma duude hebataake nyol man handen sugabe yogabe jaati wala carte ni na sarab mebbe du wana du gaddo ak alternere mi wara fi adabiriji nyala neddo fu has ngonde casier judiciaire an hebdo nokku amen do
nokkuyɗo ravek ngayɗi gatte jamare nden hewno ton sanne li sappo e jetti lewru octobre ndu ɓe fuu ɓe jaaɓe dartoyde ton ɗireji nina ɗi yalla ɓe keɓanadde armé
ɓen han fiɗi dabri yalla homo fuu ana hewta talgal muɗum ko noddirte carte ni naw no yawiri weeti fuu mimi ƴuwan korofina mi yaha fakkati saabi teddugol nur talguru mi longi heɓde ɗum minen facceɓani e kabal mi ƴuwata beete fuu mi yaha kati saabi teddugol talgi amen mi heɓataɗe
suudu ministre humnido kabaru kuɓeje leleydi meɗen ndi holli tiwide wajibi sina jomum tawre ɗerwol nina talkuru jibinirdu carte d'identité kañum e diplôme ngaji
sacraba tutaklaji mawdu kabaru en bangal bembe amen Facebook e Twitter nut ben tottugol nokuji ministre gondi le laamu ben kidal wadundiri laamu ko be mali e kany dun gollirde oni den no hono fufu hun cende hore e le ndenagu ben dido nokuji ministre to kidal tun kan kambe dun ken kabaru ndenagu mbi hala mudu le yewtere grand dialogue su tamani sita siti be wonku hebani ke dafa stango kanko sita o
nangugol laamu kidal jungo yimɓe lonɓe hiite ɓen yo gollal maggal ko maggal paɗe leydi mallin kan e hooreɓe hani fiide dabir muɗum hannden ɗon ko holliti baga biñi keyta lukotoɗo ande jangino philosophie politique le nokkunodireɗo en
suppsabi
yimɓele yogaɓe na jogoro kidal hono leydi mabɓe fay hunde bonanta faaba larmi mali hewtude tatteji leydi ndi
fouf
lewi kanko Ali Tungara goode andre kabaru deƴƴere o hollitiwi sariaji fedde ministrement jaɓata fewi ministrement hokka kaake mum andi maggal paɗe leydi mali ma ɓe lonɓe hiite ɓen on nokku
du moment où un équipement dépasse
misalo soni kaɓorgal yawti ujunere dollar aɗa hani fedde oni hokka yamrore ɗum totte hana fewi kaki kaɓorɗe totte pelle gondude e wolde kambat ɗum wona sima wona leydi mali ndi fay goote hana tottede ɗeɗo kaɓorɗe ɗe
lewiɓe yimɓe andune kabaru deƴƴere dabiriji lobbi an hani fiyede to ɗe pelle ɗiɗi yalla fedde ministrement an heeɓa yalta leydi malni no moƴƴiri
kawrtal do ndenagu nokkuji finatawa waɗama ñalle talatare nde bomu ko ɗo fanda muɗum yo sembinde ndenagu musique ngaji noga e ɗiɗi gonɗi le mali e burkina hay ben haɓude don trafkaku e ɓen ɗiɗo nokkuji ɗi ndenno ɗum landini ɗum woni ikom mali e dow faaba kalisi men gollira lollinde alliance international protection patrimoine ndenno e le nokkuji ɗi basigon e muɗum kanko ɓen Moussa Agmaha tawama tun keɗana ko heɓani dow fo sango Oumar Waygalo e Sita Silibe
kanko laamiɗo fedde nde noddata ikkom Mali Dawda Keita wallitiide fa habbe ko wakkati fu ko kudde kidde kanye kaye fiji himbe be jatte ko wajibi sina imadraji ngade do hen
ciagan handen ede hanen dokkundurde juude chien dabriji holondir o watti mawdo handen jungo mere ko natto sabe pabundiren yalla ne jande an heba honjina hore
le dubi yabbinodde fu mise Mali kanye e Burkina Faso ana jogi tidalaji mawdi ando goli gindo ministre kumino kabaru fina tawa leliidindi wihi imadrajan gonde wadede do hen
le renforcement de la sécurité
fi won dabriji handen yalla deejar an hebe yuyu golliji goti dima wonde wadde sabe kaaki lobbi sodama ko naari bangal hebde deejere o projet wadi golliji kewdi le leedi hono misali mudingo cu l'école famtidi himbe ko heewi jodi be leedi Mali kay leedi Burkina le on nokku neddete be musée national hono ne golliji mabbe fu hani wadirede so honjina hore
den watum den do jande jokkitite faali noga lewru octobre ndu nokku neddete be musée national leedi Mali
jandeji di puddi an wara jonte didi hande denno hande memana hala kambe yimbe le ngado imadraji yalla taccindi sugabe lukoy do lawi di Bakary Sako yo goto e mabbe kanko ko fo wotu bako jigorni jogi do hakki dubi chapande jeegom holti wiide mo hunde wonde odo golle o taccindi yimbe lawon an gilla dubi joy denno mbududun golnama e odo golle o denno kanko mbet Fadi Talfi yatara njafonon Fadi Talfi mayga yide makko wonko hebe kede fostango sita sidibe e alsisse
wattimidi wonɗon le sulle ko noddirteni turokoro bugu be Bakary Sako gorko mawɗo yaha dubi chapanɗe jeegon ana faaɓa ɓe cukalo likkole tacca laabi ɗin
golle o hitande arande ne puɗɗumomi sulle konlo jaati nardi kam mi waɗa ɗum kanko wonno joɓono kam fuɗɗornde ka newaki golle mo gaɗanmi o yimɓe yogaɓe teddinta ɗum so wona ni mi ronki fay hunde yuppintaka golle ko gaɗanmi ñalawma hande
caggal ngal gollal o kofotoɗo hooredu kasin ga on waɗa ɗi golle ɗiɗi fu hunde fu bonnintama
mi kofowdu le dende ana ɓuuri duuɓi capantati hande mi wawi rentinde golleji ɗiɗɗi tiɗɗala fu walana kan hen nokkuɗo kofam min ɗo nayeɓe ɓuuri yettade ɗo wala ko heɓete hen sanne
le wi kanko Bakary Sako yimɓe hewɓe ana faaba o le ngal gollal ona faaɓe skile hewɗe du to police emme do ɗatti mawɗi ɗi
donno mobilaji fa to motoji ɗi ka fu ana daro somi nardi ɓeɓe daro yogaɓe hoore so dari ke cowtan kam yetta sanne du golle ko gaɗan min ko polisaɓe ɓe goɗɗa ɗo gommi ɗon ɓe du eɓe kanna kam ɗum hani yarde kañ ko kammi wadde
Bakary holliti kañ joɓetake ngal gollal ga ɗu e tawede fo yimɓe lobbuɓe yogaɓe an hokkamo cewɗi seeɗan do ɗatti ɗin
lewru octobre yo ɗum lewru mbiyen haɓɓo ñaw enɗi mbiyen cancer enɗi ko en nande muɗum ndenno rewɓe gonɓe bankas kita sikaso e bamako memi haala muɗum yogaɓe holti wiide ne andani jaati oɗo ñaw o mbiyen fammina ɗum yimɓele dow kuteji muɗum woɓɓe holliti meeɗa nande haala muɗum yalla ne ɓeydoro faamu kanko ɓen Lali Tangara totti haala yimɓele yogaɓe le mbiyen keddel leydi ndi dow faaba heƴaɓame yogaɓe keɗena fayisango
min mi wala cancer e enɗi miɗa mata wakkati fo eɓe kalna jamande tinno jotti o dogotoro en ƴewto ko hemuɗi en kokkoɗo e hakkillaji lobbi sigaso ɗon gommin wakkati fo miɗa ƴewto enɗi ɗo sigaso ɗon gommi min kam ƴewtetako no enɗam gorri miɗa nana eɓe kala haala muɗum le radio ji eɓe mbiya jomumema enɗi mum wakkati fo ñaw cancer nango enɗi o moƴƴa saabi de so enduma taccama iɗum nawi sanne dogotoro en ɓe mbiya wakkati fo neɗɗo ƴewto hoore muɗum worɓe ɗo aɗa kaali wadde
ɗum
yewte meɗe hertande zoom sur hande ana yowi dow metti allaji ɗi ɓingel adama heɓata e ley ñalaɗo yogaji metti tan jokkodirta helane ɓeydoro faamu keɗɗanna ko heɓani dow fostango ko heɓani Lali Tangara dow fostango sita sidiɓe
soni bonal arsugo hewti tomonte wala fo ɗum foti nangirede a lamdano hoorema jaati hoɗum samimbini o bonal arsugo yogaɓe jaati ana haala wi tawa sengo ma nana immiriɗa miɗe faccintina on hono ko hewti faatu guiɗoɗan debbo goto o immike ne alarbare beete caggan o sulmi o ɓami kaake makko o yeeho gollidirade caggan o weyni ɓiɓɓe galle dow lawol o micciti o yegguiti téléphone makko le cuuttun fiite fiito makko ɓame téléphone on mowel makko ɗum boni lawol jaabe immade nde on watti goto o darni taxi goto o wi o hoo tan o ɓame téléphone makko o taxi du boni lawol hannden ona hassigini e wirfitade ɓame téléphone makko o saabu o yiɗa yiide gollidirade taw wala téléphone o jogui oɗa lamdo hoori ko huɗum fo hewtumo ñolmana hannden cagganne o wondi on heñi on hucci galle e koyɗe paɗe makko ɗo taƴi lawol wala fo ko heddimo kasin so wala o dara moto taxi goto yalla o yawale on moto taxi dardaro muɗum wicci jang tunɗan e kadle makko fo e da muɗum fatu heddita ana woya huɗum waɗimi allah le o ñolmana hannden honone jamare wirtano bonal arsugu ana wahiɓɗe neɗɗo wakkati fo no allah muuyi honone tawira fo neɗɗo ana hana wakkulle e allah
no jati sita sidibe min nani min pammi sakira ban pammi de dun dokkatane kabaruji amen hande mi ciron tan baaw sarti funtade yewtureji sto tamani e do mo application mudu yo bangal play store o sede yatra me dun magazin yewtere meden magazin yu kabaru cellal hande do yewi do min kuteji di neddo wa hebude le boy jonki kanyo dun ku yam jabiti ngam den no yale do be do famu kedda ko mo heban yene do fa ba men haja amen yoga be leedindi do fostango min e sita sidibe yu en kirejam ala haliji kewdi na mbawi sambinde mboyonki to yimbe le yogabe e wi odo dogotoro sesref bankas satere mboyonki yogabe yo sabi kulol madun mettimogdi o beedi wiide yimbe le jalobe ni tantambe sato yo sabi hello e le hakilo mabbe kadanna docteur mohammed kulwali mo sesref bankas
yimbe jalobe watti fu dum wana mere sabi nyablaaji yogaaji ko sabi binta dum yimbe yogabe do watti fu ne yida dum a tampe ne balni dum wana mere a tawan be yimbe sugulaaji bondi woni e mu'en sabi neddo wa alna de mere am ti neddo do jala mere yogabe jaati an tidi ya ben jala
docteur en dunke kabaru hakillo holiti mimmi hala sifaji goddi e wi docteur faisal dawda touré psychiatre to sesref gawo dido taguji di yogabe kay fini ana e mabbe madum sato yo sabi podde bonde
ce comportement
neddo yoydo ala tan tagada dum yogabe sa yidi watti fu atam ben jala watti fu atam ben yoyti ga yogabe do atam watti fu gite mo ana wojji di fu ana wa hebede sabe torraji bondi hone misali sugulaji bondi nanan ma wonde yimbe tan ko sabi binta metino perre djum
de ces différents comportements
jogala mboyonki ma dun jalede na certi e do sifaji majji to bamako kanye nokoji goddi leedi ni hono tumbutu kajolo ma yelimane goto fuf e sifaji mudun jogala mboyonki ma dun holtingol kuyam
kanto gadla ko
le watti fo so neddo perre mo ana woyi do ana wa sabade neddo wasa jati kuyide saw yogabe perre mo ana wuli sanne mi watti fo so berdan woyi mi wa wadde ko boni tiagam mudum warmi mista mi watti fiso mini huyi mi do gay golde no muyir mi fu mi ngana fu berdan wela mi han tam mi jojjoli suudu mi jantata fe goto mi ngese mi do huyge mata suldere jaati e tergal na fu e damudu
mi hakil nañu mo na
e wi dotro en mboy yonki kanye e kuyam ngam wala kaddi saato no way sombinde ciadele cellal ndedo be hulti wi den hani kabar mu dun watana hakilo bangal dotro en dunke kabar hakilo kedana fa hande docteur mohammed kulubali mo sesef bankas
les excès
miloji bondi ana wa sabu binde neddo wasa tawed neddo huyido sabi metta perna ko jabbitido ane wa nata da sabe watti fu neddo tawan gite mud ana wojji hadde dum jalle feeku huyni ana wada
degenere
ngo hakilo dun no joggi docteur faisal dawda touré mo sesref gaaw hultide wiide sarwol ngol na wadun wadarede safareji
souvent en pe de la
metta perna ko hatta tomonte jalde ana wa sawrede men wa sawde dum ga dun tiidi sedan sabi hono be yimbe suna joinaabe kala mebbe faaku natto sabe hakile mebbe jotto sabi wara hokkude chafaje tan dum ko timminta dum jommu ana han tawde watti fu ana batto yimbe ko kalta mudum yalla ana welta hakile mudum sedan itte e sugulaji bondi do tan ko way faabade jommu su berde mudum seyo
be do dunken be fuf beedi wiide ala haliji metti ma dun no jogolangaaji bondi e ko nande mun en na mbawi latari sababu mboy yonki mu saktito bondugol hakkilo